ready for this, man. Let's go.
Mr. Sid again.
Mr. Sid, what up? Golly, Rap Jones. One, two, three, let's go.
Akaka toto bala, my girl, my toto. Kasal kako fit to you toto nanga. My girl, my toto. Kako so atakawe kunye jinsa odera. My girl, my toto. She's the girl of my dreams and she lights up my life. My girl, my toto. Baby, I don't wanna waste your time.
Mama,
I just wanna make you mine.
Mama,
baby, be with me for life. Namuona nga kondoto.
My toto, my sherry. Umenifanya kitu misiwezi ku explain. Tangu kuone kwa ndoto wa heri. Na mimi nataka jua if you feeling the same. Namu ona kwa ndoto, namu ona kwa dream. Na vemi ni mutu social na kutaka in my team. Nikona plans za kupea maisha moja supreme. Naweza kufanya royal jumi up and you king. Mimi metuma kwa kutoka kwa Mungu. Setani zaina jua amejana majungu. Mami kwa safi si basi apigwe mundu. Kaki Swahili apati na mpati zungu. What up mama, yeah you looking hella spicy. What's your intention Willie, you trying to entice me? She look at me and she like,
it's highly unlikely. You wanna get a pass only if you wanna wife me.
Baby, I don't wanna waste your time.
Mama,
I just wanna make you mine.
Mama,
baby, be with me for life. Namuona nga kwa ndoto. Baby, I don't wanna waste your time.
Mama,
I just wanna make you mine.
Mama,
baby, be with me for life. Wawili, 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 mina yetu we wawili. Namuwaza, namuwaza, namuona kwa ndoto. Namuona kwa ndoto. Wawili, 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 mina yetu wa wawili. Namuwaza, namuwaza, namuona kwa ndoto. Namuona kwa ndoto. Baby, I don't wanna waste your time.
I don't wanna waste your time.
I just wanna make you mine.
I just wanna make you mine.
Baby, be with me for life. Namuona kwa ndoto.
Say that again, please, brother.
Baby, I don't wanna waste your time.
I don't wanna waste your time.
I just wanna make you mine.
I just wanna
make
you mine.
Baby, be with me.
Wawili,
wawili, wawili, mina yetu wawili, namuwaza, namuwaza, namuwaza.